Bad girl, your booty so fine. It go fine, let me call it fine wine. Bad girl, your booty so fine. Let me pour something in it there. Melema. Let me pour something in it there. Bad girl, your booty so fine. Oko fine, let me call it fine wine. Wanafanya mpaka siwezi kudeny. Kwenye kochi, ama kwenye ndai. Nikupeperushe wingu la tisa ufike. Baka jirani ya zime system. Kasikia nikizama to depend. Ulezia mindio nani mta. Laki sama ndio yangu mta. Tunecheza tukamagita. Pika shikwa lambishwa hey. Ulezia mindio nani mta. Laki sama ndio yangu mta. Tunecheza tukamagita. Pika shikwa lambishwa hey. Nimelemewa nimelema. Nimelemewa nimelema. Girl, I balance the girl. Akizusha itamora na akikuja piga uwa. So let your body move, songesha miguu. Inamisha kiuno kama uko ekaluni. Make things soft kama tuko na sabuni. Minimas pressure juu hatuko na baluni. Ebu tingisha mpaka down. Pendua ingiza mpaka in. Dogo akiweka mpe mtama. Kisha tutembe chicken in. Zangu zimewahi nasikia tokozi. Una vitu safi na siyoza kasabuni. Lady kama mende iyo ndiyo tamaduni. Westline tamu utadhani ni ya nyoki. Polisi ya mindio nani mta. Laki sama ndiyo yangu mta. Tunecheza tukamagita. Pika shikwa lambishwa eh. Polisi ya mindio nani mta. Laki sama ndiyo yangu mta. Tunecheza tukamagita. Pika shikwa lambishwa eh. Nimelemewa nimelema.
Al Capone, Orona Beat.